heard a hit jam from wiploaded.com.
Yeah. yegeleniho sizohamba ekuseni yegeleniho ubumnanda pheli hamba kuze kuze tshela kuze kuze shenya uphathi kuze ngizohamba nabangane bakho ngizohamba nobhuti wakho ngihamba nawe ngihamba nawe yeah.